Mina ngoba ngivele TV ngifuna imali.
Ngifunani vele.
Kodwa yena usiyele skela nemfuna imali.
Ngiyafana man.
Bathi abheke umphande afana kanti ngifeli la.
Why mina, why mina, why?
Makungisho imali yakwata into enjani.
Into enjani le.
Umuntu akasakwazi nokudloma ekasi. Awungeke ngizame impilo nami ngithole ichance. Sazihlanganisela yima kancane. Bongaringi nami manje uzenza umngani wami.
Bongithanda ungangazi. Ngoba nginetrans. Bongithanda ungangazi. Ngoba ngithenga utshwa.
Ubani owakutshela ukuthi nginemali?
Ubani, ubani, ubani?
Ubani owakutshela ukuthi nginepulani?
Utshwa. Yewe, hey.
Ubani owakutshela ngiphila impilo emnandi?
Ubani okutshele idea?
Okay, yasithi var wena ungena.
Utshwa. Kwela masip.
Kathele black jack. Kathele black jack.
Fana nama black jack.
Fana nama black jack.
Kathele black jack.
Kathele black jack.
Fana nama black jack.
Fana nama black jack.
Kathele black jack.
Kathele black jack.
Fana nama black jack.
Fana nama black jack.
Kathele black jack.
Kathele black jack.
Fana nama black jack.
Fana nama black jack. Is it black jack to get checked? Check check a ninja.
A ninja.
Ngoba njalo nabizwa nibizwe
nginse.
Can't give a fish, rather teach you how to fish. No go keep it that thing. I'd rather change your search forever. For the better. Suka kulele khona ekuhleva. Abantu babandlula njalo dead. Sometimes ukhala ngebeer. Sometimes ukhala ngegas. Sometimes ukhala ngemali. Kanti wena uzosiphandela nini? Aye chip, aye track. Ubani owakutshela ukuthi nginemali?
Ubani, ubani, ubani?
Ubani owakutshela ukuthi nginepulani?
Utshwa. Yewe, hey.
Ubani owakutshela ngiphila impilo emnandi?
Ubani okutshele idea?
Okay, yasithi var wena ungena.
Utshwa.
Kathele
black jack.
Kathele black jack.
Fana nama black jack.
Fana nama black jack.
Kathele
black jack. Kathele black jack.
Fana nama black jack.
Fana nama black jack.
Kathele
black jack. Kathele
black
jack.
Fana nama black jack.
Fana nama black jack.
Kathele
black jack. Kathele
black jack.
Fana nama black jack.
Fana nama black jack.
Yeah.